City.
Here's another one.
Oh, nah. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Pona. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah.
Kila siku na furaha na siku ya mazongi. Kila siku ni sherehe toka siku ni kuoe. Nimeanza gym na gopata kwa kibonge. Mimi sosi unoni pasta iko na popote. Kifurau na ni pasta kikompea. Ule tamu na ni pasta kikushare. Kuna mengine na ni pasta kikuongea. Ndo mana jingo kisema umana potesea. Nyumba kubwa nye rabila wageni. Tukigombana nye situ ateni. Wala soke sikesha tuta bang bang. Afu fresh let me do my thing thing. Mama mjengo amevimba. Uwezi kuja home bila ratiba. Na siwezi kuishi kawaida. Squeeze na kwenda na mida.
Oh nah. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Pona. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah.
Squeeze kila kitu kimechange.
Oh yeah.
Squeeze sina tena mambo mengi.
Oh yeah yeah.
Nimechange.
Oh yeah.
Tena sieni.
Oh, yeah, yeah.
Mapenzi ni menge dina sahau. Wote walopita kabla yako nisha sahau. Sikio yataka nisha umizwa nisha sahau. Kauna bisha ntakualika in my house. Utani kuta kwenye garden. Nacheza na watoto. Niko na washikaji. Tunakunywa loko. Tukikumbuka mbali tumetoka sikitoto. Tuna miaka la bado mapenzi moto moto. Nyumba kubwa yenye rabila wageni. Tukigombana nye situ ateni. Wala soke sikesha tuta bang bang. Afu fresh let me do my thing. Mama mjengo amevimba. Uwezi kuja home bila ratiba. Na siwezi kuishi kawaida. Squeeze na kwenda na mida.
Pona. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Pona. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah.
Nimechange.
Oh yeah, yeah.
Squeeze sina tena mambo mengi.
Oh yeah, yeah.
Nimechange.
Oh yeah, yeah.
Squeeze hata bata tena sieni.
Oh yeah, yeah.
Mapenzi ni menge nina sahau. Wote walopita kabla yako nisha sahau. Sikio yataka nisha umizwa nisha sahau.
Kauna bisha takualika in my house.
Yeah. Squeeze kila kitu kimechange.
Oh yeah, yeah.
Squeeze sina tena mambo mengi.
Oh yeah, yeah.
Nimechange.
Oh yeah, yeah.
Squeeze hata bata tena sieni.
Oh yeah, yeah.
Here's another one, here's another one, another one. Touch, 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 touch.
Take five now, five now, five now, five now, five now, five now, five now.